waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali
saabtan afgan ihiinana kananaa gizee sataha bazii saacad
qaar ka tirsan bulshooyinka etoobiyaanka ee austreeliya degan ayaa ugu baaqaya dowladda austreeliya inay joojiso caawimaadda ay siiso waxa ay ugu yeereen mid la mid ah xasuuqii ruwanda oo ay dowladda etoobiya waddo. bulshada halkan degan ayaa sheegtay inay kala kulmayaan ololahan jabaad iyo cagajugleyn ah austreeliya gudaheeda, laakiin waxay intaa ku dareen inaysan u adkaysan doonin arrintaas aana mar dambe la aamusan karin. guddoomiyaha koox ka dhisan gobolka new south wales oo loo yaqaan ethiopian association tesfaye engadowak maru ayaa ka mid a dadka qayla dhaanta keenay. waxay argagax ku hayaan shacabka etoobiya, dadka yagii ayay laayeen, xasuuq ayaa socda, si aan kala sooc lahayn ayay dadka u laayaan. wuxuu sheegay in haddii reer galbeedku ay farageliyeen suuriya iyo ruwanda inay tahay inay farageliyeen arrinta etoobiya. waxaan rabnaa inaan indhaha caalamka ku soo jeedinno waxa ka socda etoobiya, cadaaladdana la hor keeno dadka ka dambeeya. dadka reer etoobiya ee sidaa nabadgelyada ugu nool austreeliya ayaa waxa ka dhacaya dalkoodii uu u noqday mid aysan liqi karin. hooyo, maxaad la ooyeysaa? ayuu weydiiyey ilmaheedii. ma ooyayo hooyo, waxba ma aha, ayay ugu jawaabtay ilmaheedii. haweentan oo ah qaxooti ka soo jeeda etoobiya oo aan ugu yeerayno mona ayaa sheegtay in aabbaheed loo dilay aragtidiisa siyaasadeed awgeed. waxay intaa ku dartay in walaalkeedna uu dhuumaalaysi ku jiray in muddo ah si aan isna loo dilin. guriga ayuu markasta isku qarin jiray, dharka haweenka ayuu xiran jiray, bannaankana uma u bixi jirin. laakiin habeen habeenada ka mid a ayuu bannaanka u baxay. subaxii markuu soo noqon waayeyna, walaashiis ayaa sheegtay inay baadi goob u gashay walaalkeed. dhiig badan ayaanu ku aragnay derbiga iyo dhulka mid ku daadsan. dhiig badan ayaa ka daatay marka aanu helay, waxay tidhi. madaxa ayaa walaalkay laga toogtay. mona ayaa ogolaatay inay hadasho haddii aan magaceeda runta la shaacin, sababtoo ah waxay ka baqaysaa in qoyskeeda oo addisababa degan aan dhibaato kale loo geysan. mar la weydiiyey waxa ay hadda u cabsanayso, ayay tiri, sababtoo ah waxay dowladdu hore u dishay aabbahay iyo walaalkay. hadda waxaa ii haray hooyo iyo laba wiil oo walaalahay ah, waana u baqayaa. abdulla agwa oo ka tirsan kooxaha etoobiyaanka ee ka dhisan dalka austreeliya ayaa sheegay in bulshada etoobiyaanka ee austreeliya inay aad uga qaracansan yihiin falalka ay dowladda etoobiya geysatay. wuxuu sheegay in laftiisa la jir dilay muddo shan sano ahna la xiray. wuxuu kaloo intaa ku daray inay caado u noqotay in dadka etoobiyaanka ee austreeliya degan loo cagajugleeyo. laakiin maer agwa ayaa sheegay in la gaaray wakhtigii bulshadu codkooda kor u qaadi lahayd. bulshada etoobiya ee austreeliya degan waa wakhtigii ay kici lahaayeen oo ay cod dheer uga hadli lahaayeen kuwa aan codka lahayn oo loo cagajugleeyo, kuwa xiran iyo kuwa kale ee dhibaatada loo geysto. etoobiya gudaheedana qowmiyadaha oromada iyo kuwa amxaarada ayaa ka mudaharaadaya waxa ay u arkaan dowladda oo dhulkooda boobaysa, oo sidoo kale loo yaqaano master plan. taas ayaa dhalisay mudaharaadadii ugu xumaa muddo labaatameeye sana a. bishii lasoo dhaafayna sagaashan qof ayaa dhintay, toddobaatan iyo shan kale ayaa la dilay noofembar iyo diseembartii sannadkii lasoo dhaafay. isagoo dhammaystiray orodka dheer ee maaratoonka loo yaqaano olombiki rio, ayuu fayisa lelisi labada gacmood oo xiran isdhaafsaday si uu midnimo ugu muujiyo dadka la xirxiray, wuxuuna ka dib jeediyey
digniintan:
waxaan shaqsiyan aad uga cabsi qabaa inay isu beddesho dagaal qowmiyadaha u dhexeeya, oo la mid ah tii ka dhacday Ruwanda, halkaas oo qabiilo ay isku laayeen. Iyadoo isu soo bax duca ah lagu qabtay dhammaadkii asbuuc ee magaalada Sydney, ayay bulshada Itoobiyaanka ee Australia degan cadaadis ku saarayaan dowladda Australia inay dib u eegto xiriirka ay la leedahay dowladda Itoobiya. Solomon Kabere, oo ka tirsan Ethiopia's Multicultural Action for Humanity, ayaa sheegay intaas loo baahan yahay hadda.
Whatever support the Australian government is giving to the Ethiopia.
Taageera kastoo dowladda Australia ay siiso dowladda Ethiopia waa inay hubiso inaysan u isticmaalin arrimo siyaasadeed. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia ayaa qoraal ugu sheegay SBS in dowladda Australia ay markasta kala hadasho walaaca xagga xuquuqul bini'aadanka dowladda Ethiopia. Laakiin Tasfaye Endenworki Maru, oo ka tirsan Ethiopian Association, ayaa sheegay intaasi aysan ahayn tallaabo ku filan.
Raising the concern, it doesn't mean anything to the government in Ethiopia. They have to put a stop to it.
Inaad ku soo qaado walaaca laga qabo xuquuqul bini'aadanka waxba uma aha dowladda Ethiopia, waa inay si degdeg ah u joojiyaan arrintaasi. Wuxuu sheegay in dibadbaxayaashu doonayaan in dowladda Australia ay ka codsato qaramada midoobay inay farageliso lana abuuro dowlad midnimo qaran oo Itoobiya yeelato.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS, toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaytka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.